waliwe bipye bizuse ku bantu abagombeddwa mu bwala abagambibwa ku bantu babadde bakukusibwa n'abamu ne benyigira mu kuzannya emizannyo gy'ekikaba gye babadde batundanga obutambi ku mikutu emitimbagano. Olunaku lw'eggulo poliisi mu divisioni y'ekira mu kibuga ky'eggwanga mu bitundu eby'ewakiso eriko abantu be yagombyemu obwala nga kuno kwabaddeko abakyala abawerera ddala 27 bano nga babadde wakati w'emyaka 17 n'emyaka 26 egy'obukulu era nga bano babadde babeera mu busenge 3 bokka. Abantu bano abakwatiddwa poliisi yategeezezza era bategeezezza poliisi nti babadde beenyigira mu bikolwa ebimu ku ebyo eby'okukabasanyizibwa awamu n'eby'abantu abakulu kwe, nga mwemuli n'okugezaako okwenyigira mu bikolwa bino mu mbeera ey'okwagala okubitimba ku mitimbagano olwo bakama baabwe basobole okwefunirayo ensimbi. Okusinziira ku poliisi ebimu ku bintu bye yazudde mu bitundu mu bifo bino mwe mwabadde ebyuma bikalimagezi ebya laputoopu kw'ossa ne kamerako n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa ebyenjawulo. Kyokka abakyala bana 27 abakyali mu kaduukulu ka poliisi, poliisi etegeezezza nti bakyali mu kunoonyerezebwako era bakyagiyambako nayo yennyini mu kunoonyereza ku nsonga eno. Wabula ebipya ebizuuse kitegeerekese nti abamu ku bakulu ababadde bakulemberamu omulimu guno ogw'okulawuna ogw'okuwandiika abantu bano okutandika okwenyigira mu bikolwa ebifaananako bwe biti bandibanga babadde n'ekigendererwa ekirala ekikusike era nga babadde n'ekirowoozo eky'okwagala n'okutunda abantu bano oboolyawo emitala w'amayanja. Okusinziira ku nsonda ezesigika zitegeezezza nti abantu bano oluusi babadde bwe bamala okukozesa abaana bano okumala ekiseera ekiwererako ddala bamala tebabayimbula kudda waabwe wabula babakuluggusa ne babafulumya ebweru w'eggwanga mu mbeera ey'okubakukusa okukakkana nga batunzeyo ebiddirira Katonda y'amanya. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano Rachel Kawala mu kwogerako n'ekitongole kyaffe ekyamawulire ekya Nabasa ategeezezza nti okunoonyereza kwa poliisi kukyagendera ddala mu maaso okukakasa nga batuukira ddala ku kinyusi.
During the operation, officers found 27 females aged between 17 and 26 years residing in 3 rooms together with various gadgets allegedly used for online adult content activities. Exhibits recovered from the scene include laptops, cameras, and 10 adult devices. All 27 females and 1 male suspect are currently in police custody, assisting with statement recording and ongoing investigations. Preliminary findings indicate that the victims were allegedly engaged in commercial online adult content activities. Efforts to identify and arrest the suspected recruiters and organizers are ongoing.
Guno sigwe mulundi ogusose nga Uganda ebeera n'ekizibu ekifaananako bw'ekiti nga n'omwaka gwa 2024 poliisi mu bitundu eby'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala eriko ebikwekweto byakola mu bitundu by'ekibuli gye yagombera obwala mu bannansi b'amawanga ag'enjawulo okuli bannansi b'eggwanga erya South Africa, bannansi b'eggwanga erya Buyindi n'amawanga amalala ng'abamu ku bo baaleetebwa wano munda mu ggwanga Uganda nga baleeteddwa kukola mirimu ne balyoka batandika okwenyigira mu bikolwa by'ekikaba. Poliisi yategeeza nti abamu ku bano baali bakwatiddwa nti baali beenyigidde mu mise gino naye nga baali baleeteddwa nga ekigendererwa kyali kya kukola mirimu gya bulijjo okusobola kwenogerayo ensimbi olwo ne balyoka babazza mu bwamalaaya.